nishakosewa sana.
Over and over.
Utaniumiza wewe.
Over and over again.
Eh, nishakosewa sana.
Over and over. Over and over again.
Toi.
Over and over. Over and over. Over and over again.
Kosewa nayo. Mapesa. Mapesa. Na Vivian.
Tuko main switch.
Zamani za kale kuna dem flani jirani kamtegea maskani akitokea nyumbani kampeleka kijani gizani ikaendani kwani kitu fani kwangu Bobby mamani alifanana na we kudanganya kawe mstake kumreplace akahanya na kaye sijui ni kukache au ni kufuate au tukwe mabeshte tunane tuma afte mdogo mdogo aste aste relationships mobs kwezi kuwa naste ziwange Friday zaisha Sunday Monday una patrol ka afande pewa waters ukiwa Thursday lakini nakuwa ya mapenzi sana nishakosewa sana bye tutakutana na kukosewa nayo
over and over.
Tulia, ama na kufukuza kushoto kulia pia unaweza ukanibamba miniska tukidunga ndani ya nyumba urembo siri yangu nalie kuumba wakikuomba ukianika nguo kwa kamba uswape namba jifunge leswa ni uso ushaidhani umeangukia kume ni wame angukiwa shamba ukalimiwa miwa ukatafuniwa takataka ukatupiwa kisha ukageuziwa yoma na staki wifi nitwe fiancé staki wedo wala honeymoon nishakosewa sana bye tutakutana na kukosewa nayo
over and over.